Okay, sawa sawa. YJ, nimekusikia. This is a remix.
Here's another one. Here's another one.
Papa Yaga's in the building. Show the brains on this one. YJ, what up?
Show the brains.
Take five now.
Wananita Samata Sama Gold Mr. Jenki msanii pekee mwenye account kwenye power bank. Unahitaji connection sio bando, we mtoto ni msoto, nakosa kazi hadi kazi moto. Kiona nimewaka usiniwashe, steam zikidondoka usisidake. Wale magang games nifate, jeshi la mtu moja na YJ yani mwake babake. Wanangu mnakunywa ngumu, kunyweni mnogopa nini? Mungu anaunaga roho wala haunagi maini. Kutoka Moro Town bushi bushi mgeita, nshamaliza hii verse babu, please mwite waiter.
Hata nikionga bilioni sibaki kilioni, ATM kibindoni ina bilioni.
Usifunge mkanda
hajia,
hapa kuna majanga kushuka kupanda. Mama sita,
wengine wamesha toroka, wengine wamegoma kondoka, wengine wamesha doroka, wengine wamesahau walipotoka. Nina mudi ya kutunza leo, you are peka tike ni pecho.
Aya peke ka pekeo,
aya kula pembe jeo.
Matikita katikitaka mama na matikita, matikitaka nawe na matikita. Mama na matikita, matikitaka nawe na matikita.
Mama na matikita, matikitaka nawe na matikita.
Hata nikionga bilioni sibaki gilioni, ATM kibindoni ina bilioni.
Hajia,
usifunge mkanda
hajia,
hapa kuna majanga
hajia,
likushuka kupanda
hajia.
Mama sita,
hayo midando hii ni shapagawa, fisa na kula bila kunawa.
Ayo kusha, tembe za dawa kuna kulala,
yani kama shereha,
we on fire.
Okay, moja moto moja baridi wape mabinti, tingisha kalio ni kuone juu ya kiti. Kwani vipi, hautaki?
YJ,
ukisha leo na shika mademati.
Wewe,
chana tunazisango siku tunalewa. Lewa, lewa, tunakuja dasho, tutakicha kupewa. Pewa, pewa.
Semsema, uka makensema bema, weta leta bill, kuna watu wamezema.
Hata nikionga bilioni sibaki gilioni, ATM kibindoni ina bilioni.
Hajia,
usifunge mkanda
hajia,
hapa kuna majanga
hajia,
likushuka kupanda
hajia.
Mama sita,
yeah, you already know, you already know.
Mama
what it
sita
is. Mansuli
Maria, my daughter
YJ, we just taking over, man. We taking over, man.
Take five now, five now, five now, five now, five now, five now.